ubunama wange w'emirembe gy'enjo yanze ku nsi wotali Joanna siba muntu buli kye nkola tekijja sente bwe nzifuna bwe nzirya zonna nga ndowoozaamu omulongo wange gy'ali nga nteebereza kibbomu kyange bambi kwekwata ku buli ekyama kyange sijja kweyisako n'omutima nsibidde ku gwe buli ontambuliramu buli nze nfuna emirembe tambula ndabye wakula noterera empisa z'olina kwemawa Samu yekiri nchaya chichi Wechebe ichange Emirala duna balansi Wechama ichange Emirala duna mbiye kwekwata ku buli ekyama kyange sijja kweyisako n'omutima nsibidde ku gwe buli ontambuliramu buli nze nfuna emirembe tambula ndabye wakula noterera empisa z'olina kwemawa ndowoozaamu chamani chiange e mira la luna mie cupie Oh.